Hawu into enjani?
Into enjani? Into enjani?
Kodwa into enjani?
Into enjani?
Yele lebo.
Ehliwa abantwana.
Abanye bayivungula.
Into enjani?
Into enjani bo.
Into enjani?
Hawu into enjani we?
Into enjani?
Awololo.
Ehliwa uthe.
Awuvele into enjani?
Into enjani?
Hawu into enjani?
Into enjani?
Hawu into enjani le?
Into enjani?
Yele
lebo. Ehliwa abantwana.
Ehliwa abantwana belele.
Into enjani?
Awe.
Into enjani?
Ngiyabuza.
Into enjani?
Ololo.
Ehliwa uthe.
Awuyinto enjani?
Into enjani?
Into enjani we?
Into enjani?
Awuye.
Into enjani?
Awuyele le.
Ehliwa abantwana.
Awuyinto enjani mama?
Into enjani?
Into enjani bo?
Into enjani?